Umjikelo ukhona eNew York.
The game is in New York.
Kukhona usuku olukhanyayo.
It is a sunny day.
Abantu abaningi befika ukuzobuka.
Many people come to watch.
Amaqembu angama New York no Detroit.
The teams are New York and Detroit.
Umjaho uqala ngalesi sikhathi.
The game starts at 7 o'clock.
INew York ineqembu eliqinile.
New York has a strong team.
IDetroit idlalela kahle.
Detroit plays well.
Iskore ibhajwe.
The score is tied.
Abalandeli bakhuthaza amaqembu abo.
Fans cheer for their teams.
Umjaho uphela ngephuzu lika 75-75.
The game ends with a score of 75-75.
Bonke abantu bayajabula emdlalweni.
Everyone is happy with the game.
Bakhuluma ngomdlalose.
They talk about the game.
Ibhola lasebhola iyathokozisa.
Basketball is exciting.
Ifootball ibhola emhlabeni jikelele.
Football is a popular sport around the world.
Abantu abaningi badlala ibhola ngesikhathi sabo sokuphumula.
Many people play football in their free time.
Umjaho unabantu abayishumi nanye emikhandweni ngayinye.
The game has 11 players on each team.
Inhloso yomjikelezo ukuhluza inhloso.
The objective of the game is to score a goal.
Abadlali kufanele badlulele ibhola komunye nomunye.
Players need to pass the ball to each other.
Bangenza futhi ukuhamba ibhola esangweni.
They can also shoot the ball into the goal.
Uma beshaya, umphakathi uyalibamba kakhulu.
If they score, the crowd cheers loudly.
Ibhola iyadlalwa kulo lonke umhlaba.
Football is played all over the world.
Kuyinto umdlalo wezakhono nokuqashwa.
It is a game of skill and teamwork.
Wonke abantu bathanda ukubukela imidlalo yeziqhingi.
Everyone loves to watch football matches.
Kwakukhona isikhathi esithile, kwakukhona intombazane encane okubizwa ngokuthi uLily.
Once upon a time, there was a young girl named Lily.
Ubenze ukufuna ukuthenga ibhayisikili elisha.
She wanted to buy a new bicycle.
Kodwa yena wayenokuningi imali.
But she did not have enough money.
ULily wenze isinqumo sokugcina imali yayo.
Lily decided to save her allowance.
Ngenkathi ugcine ingxenye encane yayo.
Every week, she saved a small part of it.
Ufunu uzwa ujabula njengoba ebuka izinsiza zakhe zikhula.
She felt happy as she watched her savings grow.
Ngelinye ilanga, abazali bakhe bambuza ngakhohlo izinjongo zakhe.
One day, her parents asked her about her goals.
Uthe uthembisile kubo ukuthi ufuna ukuhamba futhi uphenya umhlaba.
She told them she wanted to travel and explore the world.
Abazali bakhe babekhulu ngekhono lakhe lokonga.
Her parents were proud of her saving skills.
ULily uqhubeke nokonga imali ukuze abe wakuphezulu.
Lily continued to save money for her dreams.
ULily ufezile imigomo yakhe ngokuhamba kwesikhathi.
Lily achieved her goals over time.
Uthe wathola ukuthi ukuwonga imali kwakufanele kakhulu.
She felt that saving money was truly worth it.
Izikhumbuzo ezinzima zihlola okuthakazelisayo okungatholakali emisebenzini yokwenziwa.
Extreme sports offer unique thrills that are not found in traditional activities.
Kusuka ekudlidele kwezulu ukuya ekwenyukeni kwamathe, umjaho ngamunye unenhloso yayo ekhethekile.
From skydiving to rock climbing, each sport has its special allure.
Izakhamuzi zihlala zifuna ukugxila kwe-adrenaline okuhambisana nale misebenzi.
People often seek the adrenaline rush that accompanies these activities.
Abantu abahlala emachibini basuka ezindlini ezinkulu, behlola ukuwa kwamahhala okuthokozisayo.
Skydivers leap from great heights, experiencing a thrilling free fall.
Ngokuphambene, abaqhubi bezindala bagibela izindonga eziyinkimbinkimbi, behlola imikhawulo yabo.
In contrast, rock climbers scale tough cliffs, testing their limits.
Noma banjwa emathafeni amakhulu noma benza ibunge jumping, ukuncomeka kuyabonakala.
Whether they are surfing big waves or bungee jumping, the excitement is palpable.
Ishashalazwe esivela kulezi zenzeko singaba yinto efakazela abantu abaningi abathanda.
The rush from these experiences can be addictive for many enthusiasts.
Ama-adrenaline junkies avama push ngokujwayelekile imingcele yabo, efuna izinselelo ezintsha.
Adrenaline junkies often push their boundaries, seeking new challenges.
Yonke umjaho ophakeme inezingozi zayo ezihlukahlukene okufanele abadlali bacabangele.
Every extreme sport has its unique risks that participants must consider.
Ekugcineni, ezemidlalo ezinzima zinikeza injabulo, zifaka abantu emikhawulo yabo.
Ultimately, extreme sports provide excitement, pushing people to their limits.
Ngesikhathi esibandla kakhulu izikrini, u-Emily wenze isinqumo sokuthi sekuyisikhathi sokuthi ukubuyiswa kwedijithali.
In an age dominated by screens, Emily decided it was time for a digital detox.
Uhlosile ukuncintisana nendalo, uhlelile ukuphumula ngesonto elizayo kude nefoni.
Determined to reconnect with nature, she planned a weekend away from her phone.
Wena uphake amabhungane akhe waqala uhambo lokuhamba.
She packed her bags and set off on a hiking trip.
Umoya opholile kanye nezindawo ezithule zivuselelwe umoya wakhe.
The fresh air and serene surroundings revitalized her spirit.
Ngokokuqala eminyakeni, wazizwa efanelekile ngempela.
For the first time in years, she felt truly present.
Ukudiliza kwi-social media kwavuleka ithuba lokuba abuyele ezithokozisayo ezilula.
Disconnecting from social media allowed her to rediscover simple pleasures.
Uhim enjoyed ukufunda izincwadi phansi kwemithi nokuqapha izinyoni zicula.
She enjoyed reading books under the trees and listening to birds singing.
Isikhashana ngasinokubona nempilo, ukuphikisana okukhulu emkhathini wejwayelekile wakhe.
Each moment felt vibrant and full of life, a stark contrast to her usual routine.
Ukukhuthazwa yile mhlangano omusha, wanquma ukuvikela isikhathi sakhe sesikhala.
Inspired by this newfound clarity, she resolved to limit her screen time.
Esebuya emzini, uzizwe umuzwa wokuphumelela nokuthula.
Returning home, she felt a sense of accomplishment and peace.
Ukukhishwa kwezidakamizwa kwedijithali bekuyisikhumbuzo empilweni yakhe, into azoyigcina njalo.
The digital detox was a turning point in her life, one she would always cherish.
Emkhakheni wezobuchwepheshe oshintsha ngokushesha, izixhumi zengqondo ikhompyutha, PCs, ziyaqhamuka njengentuthuko eqhutshwa yinqaba.
In the rapidly evolving field of technology, brain-computer interfaces, BCs, emerge as a revolutionary advancement.
Bapheka njengozixhumanisi ezibalulekile phakathi kokucabanga kwabantu nezinhlelo zedijithali, zivumela amakhono okuxhumana angakaze abonwe.
They serve as crucial links between human cognition and digital systems, enabling unprecedented communication capabilities.
Lezi zixhumi zisebenza ngokuchaza izimpawu zemisipha, ziguqula imicabango zibe yizikhombisi ezitholakalayo.
These interfaces operate by interpreting neural signals, transforming thoughts into executable commands.
Ucwaningo olunzulu lukhumbuza amandla abalulekile okusetshenziswa kwe-psi ekwelapheni izifo zobuchopho.
Extensive research has revealed significant potential for the application of BCIs in treating neurological disorders.
Abantu abanesifo okuhlupheka ngezimo ezifana nokuphazamiseka noma i-ALS bazokwazi ukuzuza kakhulu kule technology.
Patients suffering from conditions such as paralysis or ALS stand to benefit most from this technology.
Ngaphezulu, abacwaningi bachola izindlela ezintsha zokuthuthukisa ubuso phakathi kwamakhanda nemishini.
Moreover, researchers are exploring innovative methodologies to enhance the interface between minds and machines.
Imiphumela yokuziphatha yalesi sikhumbuzo ayigubha isihloko sokuxoxwa ngobuqiniso phakathi kwabasizi.
The ethical implications of such technologies are also a subject of rigorous debate among specialists.
Njengoba lezi zinkampani zinyuka, ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwazo okufanele kuba yinto ebalulekile ekuthuthukiseni umphakathi.
As these technologies proliferate, ensuring their responsible use becomes increasingly vital to societal advancement.